Namhlanje ngithanda ukucobelela indaba uJesu ayixoxa. Kodwa phambi kokuba singene kuyo, khumbula lokhu. Uhlala njalo esitshela izinto esingafuni ukuzizwa. Uthando lwakhe luthando oluqinile ngoba weza ukusikhulula esonweni esikinadela impilo zethu. Angikubingelele, ngikwamukele futhi ngoSnefresh, ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Akho, nasi lesilandiso engikuthembise sona. Ngoka Matthew 21 verse 33 kuya ku-38. Yizwana omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu, umninindlu, owatshala esivini, wasibiyela ngothango. Wemba khona isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinyizwe. Kwathi sekusondele iy'khathi zeyithelo, wathuma iy'nceku zakhe kubalimi ukuba zithathe iy'thelo zakhe. Abalimi bayibamba iy'nceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. Waphinde wathuma ezinye iy'nceku eyiningi kunezokuqala. Benze njalo nakulezo. Ekugcineni, wathumela kubo indodana yakhe ethi baya kuyazisa indodana yami. Kepha kwathi abalimi bebona indodana, bakhuluma bodwa bathi, lo uyindlalifa, wozansi ibulale, sidlifa layo. Kulolu landiso uJesu nguye oyindodana. Ubhekana ngqo nabantu ngezono zabo, bamzonda ngalokho, ngakho kwabiza ukuba bambethele. Sihlobo sami, ngokuzawuma uJesu ekhomba ngqo isono empilweni yakho, ungamkhiphi, ungambeka eceleni. Mamukele, wamukele uthando lwakhe oluqinile. Impilo yakho incike kulona. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama ozolibhala, izwi elifresh.